What a mighty day.
Ni siku kuu iliyoje.
That the Lord has given us again.
Ambayo Bwana ametupatia tena.
What a tremendous day.
Ni siku ya ajabu vipi.
That the Lord has brought forth.
Ambayo Bwana ameileta.
And so we see very clearly.
Na kwa hivyo tunaona wazi kabisa.
And he said to men.
Na akawaambia binadamu.
The fear of the Lord.
Kumcha Bwana.
That is wisdom.
Hiyo ndiyo hekima.
And to shun evil.
Na kujitenga na uovu.
Is understanding.
Ndiyo ufahamu.
The pastors have shepherded the sheep to the mountain slopes.
Wachungaji wamechunga kondoo hadi katika miteremko ya milima.
Moving them away from the fountain of living waters.
Wakiwazungesha mbali kutoka katika mto wa maji ya uzima.
A fountain that is exuding with life and wisdom.
Mto ambao unatoka na uzima na hekima.
And up there you see a lot of pastors' conferences. They are going to America, going to Australia for conferences looking for wisdom.
Na kule juu unaona makongamano mengi ya wachungaji, wanaenda Marekani, wanaenda Ujerumani,
Australia, they're going to Europe for a ministers conference here, pastors conference here, seminar here, going to universities for degrees in theology.
Wanaenda Australia, wanaenda Marekani kutafuta hekima hapa na pale, wanaenda katika vyuo kufanya degrees za theolojia.
They go to study some degrees on counseling.
Wanaenda kufanya degree kuhusu kushauri.
And yet the Lord says it is not found in the land of the living.
Na ilihali Bwana anasema haipatikani katika nchi ya walio hai.
He says the fear of the Lord.
Anasema kumcha Bwana.
That is wisdom.
Ndiyo hekima.
To shun evil.
Na kujitenga na uovu.
Is understanding.
Ndiyo ufahamu.
So if the church has drifted away and scattered the sheep.
Kwa hivyo ikiwa kanisa limetoweka na kuwatawanya kondoo.
I'm talking about the church leadership, the shepherds.
Na nena kuhusu viongozi wa kanisa, yani wale wachungaji.
Some of the sheep are on the mountain slopes of IDP camps.
Kondoo wengine wako katika miteremko ya milima ya kambi ya wakimbizi.
Some of them are on the mountain slopes of HIV wards in hospitals.
Wengine wako katika miteremko ya milima ya wadi za ukimwi hospitalini.
Some of them on the mountain slopes of sexual sin and lies.
Wengine wako katika miteremko ya milima ya dhambi ya zina na uongo.
They are out there, they have been captured by the devourer.
Wako kule nje wameshikwa na yule mvamizi.
That means there hasn't been wisdom in the church.
Hiyo inamaanisha hakujakuwa na hekima kanisani.
If wisdom is not found in the land of the living.
Ikiwa hekima haipatikani katika nje wanaoishi.
Then why have the servants of God spent so much time in universities of theology?
Kwa hivyo ni kwa nini wachungaji wamechukua muda wao mwingi katika vyuo vya theolojia?
Why have they gone to the so-called Samuel School of Prophets?
Kwa nini wameenda kwa ile ambayo inaitwa shule ya Samuel ya unabii?
Elisha School of Prophets.
Shule ya Elisha ya manabii.
I spent 5 years there, now I'm a prophet.
Nilikuwa huko miaka mitano, sasa mimi ni nabii.
I know how to say thus saith the Lord.
Najua jinsi ya kusema kwamba asema Bwana.
And when you ask them, but how did the Lord show you?
Lakini
how did he speak to you?
Wakati namuuliza Bwana alikuonesha vipi, alinena nawe vipi?
He just said.
Alisema tu.
And so that's why you see there is no wisdom.
Ndio maana unaona hakuna hekima.
Because they have drifted away from the fountain of living waters.
Maana wametoweka mbali na mto wa maji ya uzima.
The sheep are emaciated and malnourished.
Kondoo wameishiwa, hawana lishe bora.
There is a lot of movement. They're looking here, eat some grass here, anything green they want to eat. Anything green. Whether it's someone who says there is a prophet has just arrived from Nigeria now, they run there to eat anything green. Another prophet has arrived from America here, they run there to eat anything green. Whether it's not worthy, they are eating it.
Wanasonga-songa, wanatafuta chochote ambacho ni cha rangi ya manjano wakule. Iwe ni kwamba mtu anasema kuna nabii kutoka Marekani hapa amekuja, wanakimbia kule kukula.
Wakisema Nigeria, Ghana, South Africa.
Nigeria, Ghana, Afrika Kusini, wanakimbia kule kukula.
And some of them even preach anti against the word of God, but they have just to eat because the stomach is empty. They have to fill the stomach.
Na wengine hata wanahubiri kinyume na neno la Mungu, lakini kondoo inawabidi tu wakule kwa sababu wana njaa.
They want to fill the stomach.
Wanataka wajaze tumbo zao.
So they can have the day's ration in the stomach.
Ili akombe wawe na kile kiwango cha siku katika tumbo zao.
And among those green vegetation they eat up there on the mountain.
Na kati ya zile mimea za rangi ya kijani kibichi ambayo wanakula kule juu mlimani.
Some Some of them are poisonous plants.
Hata zingine ni sumu.
That's why they eat and they begin to start coughing for months. Some of them end up falling dead.
Ndio wengine wanakula alafu wanaanza kukohoa kwa miezi, wengine wananguka chini wanafariki.
Some of them the skin just starts tearing away because they have eaten poisonous plants on the hills.
Wengine hata ngozi yao inaanza tu kuraruka na kutoka maana wamekula sumu kule juu mlimani.
The Lord is pleading with the shepherds for wisdom.
Bwana anawasihi wachungaji wawe na hekima.
Use the shepherd's rod to bring them back to the fountain of living water.
Tumieni fimbo ya wachungaji kuwarejesha katika mto wa maji ya uzima.
The Lord is asking.
Bwana anauliza.
How then can a churner? Hallelujah, a churner. You know when they put milk, which is at home there, they milk it and put in something like a gourd, and then after some days they churn it like this to bring the cream.
Unajua wakati kule nyumbani wanachukua maziwa alafu waneka kwenye kibuyu. Baada ya siku kadhaa wanaitingiza tingiza ili kuweza kuleta ile cream juu.
And you know when you shake it some bubbles come, poop, poop, bubbles of air that is inside there, poop, poop, bubbles, some life gets into it.
Na unajua wakati unaitingiza kuna kuwa na zile chembe chembe za hewa zinakuja juu, inakuwa sasa na uhai ndani mwake.
The father would like to come to those flasks that they have built for themselves.
Baba angependa akuje katika vile vyombo ambavyo wamejijengea wenyewe.
And the cisterns, they fetched water but the water is dead.
Na vile vyombo walichota maji lakini maji yamekufa.
Dead and warm, there is no life, no bubbling in that water.
Maji yamekufa na ni yenye joto, hakuna hewa katika
hayo. So the father would like to shake those cisterns, those vibui, until some bubbles poop, poop, begin to start.
Kwa hiyo baba angependa atingize hivyo vyombo, hivyo vibuyu mpaka kuwe na hewa ambayo imeanza mle ndani.
And when they see, they might remember the bubblings up of the river of life at the bottom there and go back there.
Na wakiona waone ile hewa ya uzima katika maji pale chini ya mlima na warudi kule.
Wakiona wakati imetingizwa kama hewa inatoka ndani, watakuwa wanakumbuka vile maji ya uzima ilikuwa inaleta uzima chini huko. Mara watarejeza kondoo chini huku.
Na mara watarejesha kondoo kule chini.
They need to return the sheep down.
Wanapaswa warejeshe kondoo pale chini.
He spoke on 29th.
Alinena tarehe 29.
June.
Mwezi wa sita.
The rapture is near.
Unyakuzi uko karibu.
And the sheep are scattered. What is wrong with the church?
Na kondoo wametawanyika. Nini mbaya na kanisa?
When you are down at the river of life.
Wakati uko chini kwenye mto wa uzima.
You can see the river flowing with life, bubbling up.
Unaweza kuona ule mto ukitiririka na uhai, ukiwa na hewa ya uzima.
How can you take a kibuyu that is now dead water warm up the mountain?
Unaweza kuchukuaje kibuyu ambacho kuna maji ambayo yamekufa kule juu mlimani?
And he's saying, I want to come and shake the kibuyu to remind you of the living waters down there.
Na anasema anataka kuja atingize hiyo kibuyu akukumbushe kuhusu maji ya uzima pale chini.
You might remember and feel like returning there.
Unaweza kukumbuka uhisi kama kurejea huko tena.
And might return the sheep there.
Na unaweza kurejesha kondoo kule.
Looking for wisdom in Bible colleges.
Ukitafuta hekima katika vyuo vya Biblia.
Looking for wisdom in universities of theology.
Unatafuta hekima katika vyuo ya theolojia.
He says not even the gold of Ophir.
Anasema hata sio dhahabu ya Ophir.
Can be weighed, even the silver cannot be weighed for it.
Haiwezi kupimwa, hata fedha haiwezi kupimwa.
He says even death and destruction says we have heard about his fame.
Anasema hata kifo na uharibifu nasema tumesikia kuhusu habari zake.
We have heard that those that have wisdom are not here for us to destroy.
Tumesikia kwamba wale walio na hekima hawako hapa kwetu sisi kuharibu.
The Lord is calling on the pastors.
Bwana anawaitia wachungaji.
He said, return the sheep back to my pastures.
Anasema warejeshe kondoo katika malisho yangu.
He says, the flock of my pasture.
Anasema kondoo wa malisho yangu.
Because down there the grass is succulent.
Maana pale chini nyasi ni nene.
And time has come for the gospel to be driven by the Holy Spirit.
Na wakati umekuja injili ielekezwe na Roho Mtakatifu.
You cannot continue running away from the Holy Spirit.
Hawezi kuendelea kumtoroka Roho Mtakatifu.
To the mountain tops.
Kwenda juu mlimani.
And once in a while when you are hungry there you catch a fat sheep and you slaughter it.
Na moja moja ukikuwa na njaa kule juu unashika kondoo moja mnene unamchinja unamula.
Down here God provides for you.
Hapa chini Mungu anakutwalia.
Up there you plunder the sheep of God.
Hapo juu unawararua kondoo wa Mungu.
Up there the sheep are thin.
Hapo juu kondoo ni wakonde.
They are thirsty for cold water.
Wana kiu ya maji baridi.
Even when you give them the little water from your cistern, it is warm, it is dead, it does not quench the thirst.
Hata ukiwapatia maji kidogo kutoka katika chombo chako, ni ya joto, hayana uzima, haiwezi kutoa kiu.
Hallelujah.
Hallelujah.
How can you forget so soon?
Mnawezaje kusahau karibuni hivyo?
Deuteronomy 32.
Katika kitabu cha kumbukumbu la Torati 32.
Deuteronomy, how can you drink from that river and then forget?
Mnawezaje kunywa kutoka katika mto huu alafu msahau?
The very one that called you.
Yeye yule aliyewaiteni.
Now you're moving the sheep away from his fountain.
Sasa mwasongesha kondoo mbali sana kutoka kwa mto wake.
And the sheep are also running for pastors' conferences, seminars, women's seminars, what enrichment seminars, whatever, all these things they are doing.
Na kondoo nao pia wanakimbia kimbia huku na huko kwa makongamano ya wachungaji, sijui seminars za wanawake, kila kitu hiki wanafanya.
You started from the river of life.
Mulianzia katika mto wa uzima.
It was ankle level.
Ilikuwa katika kiwango cha viweko vya miguu.
You filled your vibuyu, your flasks at the knee level.
Alafu mkajaza vibuyu vyenu katika kiwango cha magoti.
And then you headed for the mountain.
Na mkapanda juu mlimani.
He said, now we have wisdom.
Mkasema sasa tuna hekima.
Deuteronomy 32 verse 15.
Kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 15.
He says, Jeshurun grew fat and kicked.
Lakini Yeshuruni alinenepa akapiga teke.
Filled with food.
Umenenepa umekuwa mnene.
He became heavy and sleek.
Akawa mnene amewanda.
He abandoned the God who made him.
Ndipo akamwacha Mungu aliyemfanya.
And rejected the rock his savior.
Akamdharau mwamba wa wokovu wake.
I repeat that.
Narudia hiyo.
Jeshurun grew fat and kicked.
Lakini Yeshuruni alinenepa akapiga teke.
And he was filled with food.
Amenenepa.
He became heavy and sleek.
Umekuwa mnene umewanda.
And he abandoned the God who made him.
Ndipo akamwacha Mungu aliyemfanya.
And rejected the rock his savior.
Akamdharau Bwana wa wokovu wake.
How different are the pastors from this?
Ni tofauti ipi na wachungaji kutokana na hii?
He called you.
Aliwaita.
He fed you.
Akawalisha.
Established you.
Akawaimarisha.
After you started kicking.
Baada ya kuanza kupiga teke.
And sleek.
Na ukawa mnene.
And that's it. You went to the mountain.
Na hivyo basi ukapanda juu mlimani.
How can you forget the rock?
Unawezaje kusahau mwamba wa wokovu?
Let us return the sheep back to the rock.
Wacha tuwarejeshe kondoo kwa mwamba wa wokovu.
To the fountain of living waters.
Katika mto wa maji ya uzima.
Only the Holy Spirit has been given authority to prepare the church in these latter days.
Ni Roho Mtakatifu pekee amepewa mamlaka kuliandaa kanisa katika hizi siku za mwisho.
John chapter 15.
Katika Yohana mlango wa 15.
The same thing.
Jambo lile lile.
John 15 he says.
Katika Yohana 15 anasema.
Verse 1.
Mstari wa kwanza.
I am the true vine.
Mimi ndimi mzabibu wa kweli.
And my father is the gardener.
Na baba yangu ndiye mkulima.
He cuts off every branch in me that bears no fruit.
Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa.
While every branch that does bear fruit, he prunes it that it may bear even more fruit.
Na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa.
Hallelujah.
Hallelujah.
How can you move away from the true vine?
Mnawezaje kutoweka mbali na mzabibu wa kweli?
And taking the sheep to the mountain?
Na kupeleka kondoo juu mlimani?
Now they are disconnected from the true vine.
Sasa wametenganishwa mbali na mzabibu wa kweli.
And the tribulation is coming.
Na dhiki inakuja.
The Father will just cut them out.
Baba atawakata tu nje.
The Lord is asking for fruitfulness.
Bwana anauliza uzaaji wa matunda.
The evangelism of the last days.
Uevangelisti wa siku za mwisho.
Will be driven by the Holy Spirit.
Utaendezwa na Roho Mtakatifu.
That river must flow through the church.
Huo mto lazima utiririke ndani ya kanisa.
Must flow through the heart of the sheep.
Lazima utiririke ndani ya moyo wa kondoo.
He brings the light of the world, the light of God.
Analeta nuru ya ulimwengu, nuru ya Mungu.
Into the dark hearts of men.
Katika mioyo mieusi ya binadamu.
There is so much darkness in the hearts of men in these days.
Kuna giza nyingi katika mioyo ya binadamu siku hizi.
Only the flow that comes from that river can bring light into the dark hearts.
Ni mtiririko unaotoka tu katika huo mto unaweza kuleta uzima katika mioyo ya giza.
Pastors, let us return the sheep to that valley where the river is.
Wachungaji, wacha turejeshe kondoo katika hilo bonde ambamo kuna ule mto.
to the fountain of living waters.
Katika mto wa maji ya uzima.
That river is the Holy Spirit of God.
Huo mto ni Roho Mtakatifu wa Mungu.
He brings the wisdom of God to the church.
Analeta hekima ya Mungu kwa kanisa.
There is no way the church can see the rapture without the sheep being at that fountain.
Hakuna vile kanisa litaona unyakuzi bila ya kondoo kuwa kwenye hiyo chemichemi.
It is time for the church to return back to the ways of God.
Ni wakati kanisa lirejee njia za Mungu.
He says, these things I've done to you, Kenya.
Anasema mambo haya nimewatendeeni Kenya.
I have pushed you to IDP camps.
Nimewasukuma katika kambi za wakimbizi.
I have removed bread from your baskets.
Nimeondoa mkate kutoka kwa kapu lenu.
Your children have died.
Watoto wenu wamekufa.
I brought floods on the camp.
Nimeleta mafuriko katika kambi za
wakimbizi. And yet you have still not returned to me.
Lakini bado hamjanirejea.
When you return to Jesus, that day will restore you.
Wakati mnamrejea Yesu, siku hiyo atawarejea.
He will heal you.
Atawaponya.
Rebuild you.
Atawajenga upya.
And bless you.
Na kuwabariki.
Stop going left and right.
Wacheni kwenda kulia na kushoto.
Return to the Jesus of Nazareth.
Murejeni Yesu wa Nazareti.
He is your healer.
Ndiye mponyaji wenu.
He is your provider.
Ndiye mtwalizi wenu.
He is your king.
Yeye ndiye mfalme wenu.
Don't worship other gods like Mungiki or those things there.
Musiabudu miungu mingine kama Mungiki na vitu vingine.
Let us return to the Jesus of Nazareth.
Wacha tumrejee Yesu wa Nazareti.
He will bring you back home.
Atawarejesheni nyumbani.
He will protect you. Don't need any man to protect you.
Atawalinda, uhitaji binadamu yeyote akulinde.
But the pastors have pushed you to the mountains of IDP camp.
Lakini wachungaji wamewasukumeni katika mlima wa kambi za wakimbizi.
They have pushed the mountains of disease and sexual sin.
Wamewasukuma katika milima ya magonjwa na dhambi za
zinaa. The mountains of the love of money.
Milima ya upendo wa pesa.
And he says,
na anasema,
how can I come to churn your flask?
Nawezaje kuja kutingiza hicho chombo chenu?
When one says here,
wakati mmoja anasema hapa,
I have not backslidden.
Mimi sijaanguka.
And in one form he says he has not backslidden.
Katika njia moja anasema hajaanguka.
You get to another one.
Ukienda kwa mtu mwingine.
In another form he also says he has not backslidden.
Katika njia nyingine pia anasema hajaanguka.
You get to another one.
Wamwendea mwingine.
In another notion.
Katika hali nyingine.
He says he has not backslidden.
Anasema hajaanguka.
Another one in one notion, not backslidden.
Mwingine pia katika watu wengine anasema hajaanguka.
Does it mean God has many standards of holiness?
Je, yamaanisha Mungu ana viwango vingi vya utakatifu.
I know that the God we serve is one God. He has one standard of holiness. All churches must measure to that standard.
Najua Mungu tunayemtumikia ni mmoja na ana kiwango kimoja cha utakatifu. Lazima makanisa yote yafikie kile kiwango cha utakatifu.
You cannot say in our church this is holy.
Huwezi sema kwamba katika kanisa yetu hii ni utakatifu.
In our church they say it's okay, we are modern church.
Katika kanisa yetu wanasema ni sawa, sisi ni kanisa la kisasa.
And you go to another, in our church they say God does not look on the outside, looks inside only.
Na ukienda kwa kanisa lingine wanasema Mungu angalii nje, anaangalia ndani pekee.
And yet they are dressing to propagate sexual immorality.
Na ilhali wamevalia kuendeleza dhambi ya zinaa.
And yet they are not yet separated from the world.
Na ilhali hawajitenga kutoka kwa dunia.
In another church they say no, we are a contemporary modern church.
Na katika kanisa lingine wanasema sisi ni kanisa la kisasa.
Does God have many standards of holiness?
Je, Mungu ana viwango vingi vya utakatifu?
How can the churner come and churn you in that form?
Mtingizaji anawezaje kuja kukutingiza katika hali hiyo?
Until you become willing that you have fallen.
Mpaka uwe wa kukubali kwamba umeanguka.
Then he will come.
Kisha atakuja.
He will churn that kibuyu.
Atatingiza hiyo kibuyu.
And you'll remember the river of life at the bottom of the mountain.
Na utakumbuka mto wa uzima pale chini ya mlima.
You'll go there you like it or not.
Utaenda pale upende usipende.
That's the day you'll be restored.
Hiyo ndio siku utarejeshwa.
Even the young man that was feeding the pigs.
Hata yule kijana ambaye alikuwa anawalisha nguruwe.
The prodigal son.
Yule mwana mpotevu.
When he was feeding the pigs.
Alipokuwa kiwalisha nguruwe.
And eating their pods and stealing their foods and eating.
Na kikula chakula chao, akiiba chakula chao akila.
He remembered the bread in his father's house.
Alikumbuka mkate katika nyumba ya baba yake.
That even the servants ate enough bread and left some.
Ya kwamba hata watumishi walikula mkate wa kutosha wakasaza.
It is that memory of that bread that returned him home.
ni kule kukumbuka kwa ule mkate ndio kulimrejesha nyumbani.
God wants to churn up, he wants to shake that kibui of dead water that you may remember and go back to the rivers of living water. Down there.
Mungu anataka
that is where there is life.
Mungu anataka atingize kile kibuyu cha maji ambayo hayana uhai ili kwamba upate kukumbuka mto wa uzima urejee pale chini ambako kuna uhai.
So it may bubble like Sprite, you know, you open Sprite bubbles.
Ili kwamba iwe na ile hewa hewa kama soda ya Sprite.
So when you see that you remember the cold waters of life that were down at the bottom and you run there.
Ili kwamba ukiona hiyo utakumbuka maji ya uzima yaliyokuwa chini ya mlima na utakimbia pale.
But you must first receive wisdom and understanding.
Lakini lazima mwanzoni upokee hekima na ufahamu.
The wisdom that comes with the morning dew.
Hekima inayokuja na umande wa asubuhi.
Makes the church repentant.
Inalifanya kanisa liwe la kutubu.
Makes the church teachable.
Inalifanya kanisa la kufundishika.
Makes the church submissive.
Inafanya kanisa liwe la kujipeana.
Makes the church available.
Inalifanya kanisa liwe la kupatikana.
Makes the church humble.
Inafanya kanisa nyenyekevu.
Hallelujah.
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 Hallelujah.